Unit 7. Cooking at Grandmother's.
Kupika kwa mama mzee.
Dialogue. Regina and Francis are on a visit to Francis' parents' home in southern Tanzania. They've brought with them a visiting American student, Steve. Other family members, including Francis' grandmother, Mama Mzee, live nearby. It is late afternoon.
Regina, yuko wapi?
Yupo msituni. Kina mama walikwenda kukata kuni. Tangu walipokwenda ni masaa mawili. Ila mama mzee yupo.
Je, mama, nikusaidie? Unafanya nini?
Ah, mwanangu. Ndio kazi yangu. Nachambua majani ya muhogo.
Ulinunua sokoni?
Sikununua. Nilichuma shambani. Si uliona shambani pana mihogo? Ni lazima nichume majani laini. Nitapika kisamvu.
Kisamvu?
Ndiyo. Mboga ya kisamvu. Kazi yangu ni kuchambua chambua na kuponda halafu kuchemsha.
Nikuletee maji?
Haya mwanangu. Debe lenye maji lipo pembeni pale na sufuria ipo hapa. Vizuri. Weka juu ya mafiga. Moto unawaka. Tia na chumvi kiasi. Usitie nyingi sana.
How does Steve ask Francis' grandmother if he should bring her some water?
Nikuletee maji?
Later.
Maji yanachemka.
Nitie majani sasa.
Nikoroge?
Usikoroge sasa. Funika tu. Baadaye nitatia vitunguu na tui. Ndipo utakoroga. Njoo ukatekate vitunguu.
He, unajifunza namna ya kupika kisamvu?
Ndiyo. Mimi ni mpishi sasa.
Tutakula kisamvu kwa ugali. Sasa hivi nimeanza kupika ugali. Naona umezoea meko ya mama mzee. Mimi ninapika ugali juu ya jiko la makaa.
Later, after supper.
Nitakaporudi Nairobi, nitajipikia kisamvu.
Lazima ununue majani ya muhogo sokoni. Hamna shamba huko, sio?
Hatuna.
Tena, usisahau kutia chumvi ya kutosha.
How does grandmother tell Steve to come here and cut up some onions?
Njoo ukate kate vitunguu.
Practice saying the three riddles at the end of the exercises in your book.
Nyumba yangu haina mlango.
My house has no door.
Nyumbani mwangu hamkosekani unga.
In my house there's never any shortage of flour.
Kamba yangu ndefu, lakini haiwezi kufunga kuni.
My rope is long, but it can't tie up a load of firewood. Have a look at section 1 of the grammar explanations in this unit about making when sentences. Notice that these sentences have two parts, or clauses. The first part tells you the timing of an action. And the second part tells you about the action itself. After the introductory paragraph, there are three examples. Practice saying each of these Swahili sentences until you can say them fluently. Listen and repeat.
Wanawake walipokwenda msituni walikata kuni nyingi.
Anapopika kisamvu anatia chumvi nyingi sana.
Tutakapokwenda Nairobi, tutamuona rafiki yetu.
By the way, the word msitu can also mean quite a thick wood or a forest. In some areas, mwitu is used instead of msitu. It's in the same noun class. Now let's concentrate on the last of the three sentences that you practice saying, the one that refers to action in the future. Notice that the future marker ta changes to taka in these when sentences. How would you say to someone, when you go to Nairobi, you'll see your friend?
Utakapo kwenda Nairobi, utamuona rafiki yako.
How would you say, when I go to Nairobi, I'll see my friend?
Nitakapo kwenda Nairobi, nitamuona rafiki yangu.
When they go to Nairobi, they'll see their friend.
Watakapo kwenda Nairobi, watamuona rafiki yao.
When they go to Nairobi, they'll see their friends.
Watakapo kwenda Nairobi, watawaona rafiki zao.
Or you can say,
marafiki zao.